Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Kila siku walalamika, sipo kama zamani. Eti nimebadilika, penzi nimeshusha thamani. Unaona kama hali imechange, hakuna mapenzi. Unahisi nina wengi, eti siku upendi.
Ina maana hali ya maisha uioni ma
bile inachanganya.
Mwenzako ninapambana,
nimechoka lawama.
Eti squeeze ya tulibata kama long time. Sijui nimeshikwa mina damn god. Na kuwa kama milesi ya bone town. Nasha ya mechenji sana my baby.
Subiri pite January my baby girl,
ama February
maja ipite,
machi ama April
oh baby
tutakuwa wote.
Subiri pite January my baby girl,
ama February
maja ipite,
machi ama April
oh baby
tutakuwa wote.
Michongo inabuma kila kona, mwenzako ninadaiwa.
Acha nikuweke wazi,
nione huruma, nisije penzi langu kuibiwa.
Niko bize kwenye kazi
everyday, bila bila hakuna nachopata, biashara zimeanguka.
Usinacha kupay,
yani hasira. Cheki livo choka, ngozi yangu ilivo babuka. Ina maana hali ya maisha uioni ma
bile inachanganya.
Mwenzako ninapambana,
nimechoka lawama.
Eti squeeze ya tulibata kama long time. Sijui nimeshikwa mina damn god. Na kuwa kama milesi ya bone town. Nasha ya mechenji sana my baby.
Subiri pite
January
my baby girl,
ama February
maja ipite,
machi ama April
oh baby
tutakuwa wote.
Subiri pite
January
my baby girl,
ama February
maja ipite,
machi ama April
oh baby
tutakuwa wote.
Records.